Phantom Production. Mix and producer, 24 hours there. Baby Phantom, the Phantom Machine that introducing independent. Get it on, Kugambeko, Obrunji Wawakeza, and your mama. Get it on, Kugambeko, Obrunji Wawudunuza, and your daddy. Kirizan kugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi iya. Kirizan kugambeko, obulungi bw'obulobesa abangi nyabo.
Excuse me madam, nina kye nkugambe kindi ku mutima. Excuse me lady, nina kye nkugambe kindi ku mwoyo. Banga de ne kutunulira, sikulimba w'omukwano nze wankuba. Banga de ne kutunulira, sikulimba w'omukwano nze wankuba.
Ebigambo bye nkugamba dia, sibijja nono mu kitabo kya dictionary. Ebigambo bye nkugamba nyabo, sibijja mu primary gye nalinsomera. Kye nkugamba dia, kimva mu mutima muno. Kye nkugamba nyabo, kimva mu mutima muli. Kyova olaba leero, nsazeewo nkutambuze bulino gye njagala. Kyova olaba no leero, njagala nkutambuze yonna gye njagala. Kasto kiriza, nekugamba chempulira mutima. Kasto matire vigambo vya nkugamba. Dia, kiriza nkugambeko, obulungi bw'obwogeza abangi omama. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi endali. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi dia. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obulobesa abangi nyabo. Si papa, si kaka, omukwano gwe nina nono guva mutima. Njagala nkukakase leero, DJ Pemba kuwulire kye nina. Ne producer Rickson wali, njagala kuwulire kye nina mwoyo. Njagala nkulage ni mama, santi nakutwaleke waffe ennyembeera. Osirimu yaye, yadoba mbeera ne bayaye. Osirimu yaga, yadoba mbeera ne bayaga. Nebaganda bange bakwesunga, njagala nkutwaleke wa daddy akulabeko. Nemikwano gyange gikwesunga, sagala bakugambe kigambo kyona.
Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obwogeza abangi omama. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi endali.
Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi dia. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obulobesa abangi nyabo.
Obulungi bw'obwogeza abangi omama. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi endali.
Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obutunuza abangi dia. Kiriza nkugambeko, obulungi bw'obulobesa abangi nyabo.